Kode.
La Lufazo, Mr. Jajelera. La Poe.
That's why I can't trust anybody. Just because they don't know that. The more I suffer, the more I gain. They just want to chop my money. But we better gala kufuni ka upanga apu. Nga jesupa kapu, chiriku ino chokapu. Utara naiwe, wajama ningi zaatu. Yei osa gala kwa eti na timuuzi.
Wajama ningi za ngandala madadai. Wajama ningi za ngandala madadai. Nanga za kotiti akoli. Yoni kosho chape titi akoli.
Osakwira ku botolo hold on, osakwira hold on, osafikira ku mamo hold on, iwe osama hold on, mairo nakula ndine, lero nakula ndine, everyday ni makula ndine, ushe zako si baba, si baba, ushe zako si baba, si baba, lero ndiwe wa mini upanga, lero ndiwe. Ndaba wajairu nyopo na zanza kolero ndiwe Izanga tuzalaba
Wajama ningi zanga ndala madadai Wajama ningi zanga ndala madadai Nanga zako titi akoliti
Iyo niko shosha pe titi akoliti
Aye, ako titi akoliti Aye, nikamba na webo dada
Leka nitieko zako, na inele ilo nitieko zako Jalama, leka nitieko zako, na inele ilo nitieko zako
Bazako walipiza wangene kachito Na iwa ulipiza ungene kaselo Bazako walipiza wafola ndrama Na iwa ulipiza ufola mambama Eh, tasangwana ketiri kimumba zani Pati fakitizo na timani Fazike na chewe munjema Kwa ulaba nishi ni usema
Yes, Raban Petoa Kumbi Mboroma Na kuonani Kukoto Baka takupari Mania Anamuo Farah